BMB Records.
Leo na jidai, toto ni snack. Manti meisha kuna kitu kwa bank. Kwa kuchoma picha, shanza blackout. Na watoto wako nje ki babies day out. R.I.P. luku leo ni mekill. Cologne bay mbaya, sina June I feel. Watu wangu ni wapower, niko na mbogi real. Watu do cheap stuff, ngima ninya kibel. Nyirio dungo heels, nyirio dungo boots. Nyirio dungo mini yawa, nyirio dungo tights. Nikucheza, nikuruka, nikudunda pause. 1, 2, 3, let's go.
Nisicheza na mi Dunda na mi, basi cheza na mi, hey ya. Dunda na mi, basi cheza na mi. Dunda na mi, basi cheza na mi. Dunda na mi, hey.
Nothing comes easy, my nigga have to win. Nimepiga pamba safi, chini ni McQueen. Muda kinyi donga song, grammar team. Toka linja lasa, mekuwa menta boss moves kama king. Kina kupenda my girl, mami. When you step in a D-club like say we cause a scene. When you eat you Joe for the sake of it. Niki pull up kwa boots sema heat after. Cheza na mi, dunda na mi. Kata kiuno baby shake your body. Aliku wine for me miss. I treat you like a queen, I figure to die for. I'll give you what you need.
Basi cheza na mi, dunda na mi. Basi cheza na mi, hey ya. Dunda na mi,
kutopek maratani.
Basi cheza na mi.
Koro chako nduso miel, kidam, kidam. Toi mit kanguru panyweni mtam, tam, tam. Bilson, me tonight, dona mafita. Ara the night is still young, we take a flight to Ibiza. Koro chako nduso miel, kidam, kidam. Toi mit kanguru panyweni mtam, tam, tam. Bilson, me tonight, dona mafita. Ara the night is still young, we take a flight to Ibiza.
Records.